akwatidde ekibiina ekya National Unity Platform okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga omukulembeze w'ekibiina ekyo ekya NUPU Robert Kyagulanyi Ssentamu akiikidde ensinga abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda olw'ekyo ye kyayise okulumbagananga abawagizi be buli kiseera ne babakyankalanya ne babakuba emiggate oluvannyuma ne bagamba nti abawagizi be bebaviirako obuzibu buno bwonna. Kyagulanyi okwogera bino abadde mu bitundu bya Mukono gy'asibye olwaleero nga atalaga eyo wamera n'okusaba abaayo okumulonda nga pulezidenti mu kulonda okubindabinda wabula nga okusooka wabaddewo embiranyi poliisi wekubye omukka ogubalagala mu bawagizi be ekintu ekitambudde ababadde bagenda okwaniriza Kyagulanyi ono. Kyagulanyi mukwano kulategeezezza nti yeewunye okulaba nga buli kaseera poliisi ebalumbagana okubakubamu omukka ogubalagala n'okukyankalanya enteekateeka zaabwe kyokka ono asabye abawagizi be bulijjo okukumanga emirembe n'okugoberera amateeka okwewala okugwa mu bulipo obw'abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda.
Thank you.